Dukomeje n'andi makuru. Abaturage basaga 300 mu kagari ka Nyakanazi mu murenge wa Murama barashinja ubuyobozi bw'umurenge kunyereza ibyo kurya birimo ibishyimbo ndetse n'ibigori bagomba guhembwa, kuko ngo bari bakoze imirimo ijyanye no gutunganya imihanda ndetse n'amaterasi kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'amapfa yatewe muri ako karere ka Kayonza. Amezi ngo bayabiri abategereje ibyo kurya ariko ngo amaso yabo yaheze mu kirere. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza buravuga ko hari gushishikara gushakishwa ibindi biribwa kugira ngo abo baturage bose bahabwe ibyo kurya bemerewe. Ni inkuru ya Besabesa Etienne.
Kwa ruvuye ngo imodoka bafatiye ngo kabarondo ngo nihiri ngo ririmo ibigori n'ibishyimbo ngo yaranyereje. Dukeka ko ari ibyacu yanyereje, kuko ntabwo twebwe turabibona ibyacu twakoreye.
Ntose ko abandi bagiyeyo bagahembwa twebwe ntitubibone, twumva ngo imodoka bafashe ihetse ibigori n'ibishyimbo babinyereje babitwaye gitifu umurenge yabitanze.
Abo ni muri abaturage twaganiriye bemeza ko bashyize amezi abiri bakoreshejwe mu bikorwa byo gutunganya umuhanda uhuza akagari ka Nyakanazi werekeza mu kagari ka Muko aho ziri mu murenge wa Murama. Abaturage bakavuga ko abandi mu tundi tugari bari bakoze imirimo nk'iyo ngo bahawe ibyo biribwa bari bakoreye, ariko ubu ngo bategereje ko bahabwa ibyo kurya birimo ibigori ndetse n'ibishyimbo baraheba. None ubu ngo bakaba bagowe no gutunga imiryango yabo.
Twebwe tugezweho nyine ahita avuga ati ngo birarangiye ngo Nyakanazi ngo nimugende ngo mumumve imbere saa 11 iyo nabitubwira na kare tugataha.
Hariho n'igihe tubwirirwa cyangwa se tukabura ngiye ku munsi ubundi yarimo.
Biragaragara ko inzara dukwamiyemo urebye no kuntu meze, mbese ubundi ndagucikamo kabiri. Imboga za dodo zidutunze kuko zirimo zimaze kumera.
Hari ikibazo cy'inzara pe biragaragara
kugeza iyi saha nta kintu turabona. Ikintu twasaba ni uko ubuyobozi bwaturenganura, kuko twararenganye cyane. Inzara yatwije kandi twarakoze. Ni dodo nta bindi, imboga zonyine.
Ni dodo nyine waba wanyujijemo, wabona wakaraka wakamukorera ukagerekaho udushyimbo.
Yafashwe na polisi ihetse ibyo kurya, ibigori n'ibishyimbo.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama mu karere ka Kayonza ni Mukamasabo Donata yakanye yivuye inyuma ibivugwa n'abaturage, aho bwemeza ko kuba baratinze guhabwa ibyo byo kurya ngo ni uko byari byabaye bike.
Ndi kuvuga ngo byaranyerejwe, ntabwo byanyerejwe. Cyo cyo kuvuga ngo hari imodoka zabitwaye, imodoka ntazo nta n'izafashwe, nibyo ni amagambo y'abaturage. Gusa wenda ikibazo cyagaragayemo wenda n'impamvu batumye badahembwa, yatumye badahembwa ni ibyo kurya byabaye bikeya. Ubwo rero dutegereje ko haza ibindi, twatanze raporo kugira ngo byuzure tubahembe.
Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Murenzi Janvier mu kiganiro twagenye ku murongo wa telefone yatangaje ko muri raporo bahawe n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Murama ngo zigaragaza ko hasigaye toni 5 z'ibigori ndetse na toni imwe y'ibishyimbo mu bubiko bw'uyu murenge. Akizeza abaturage ko harimo gushakishwa ibindi byo kurya kugira ngo aboneke toni 10 z'ibigori n'ibishyimbo zagombaga guhembwa aba baturage.
Reka tugikurikirane turebe n'ibyo bindi ko byaza bakajyana bikeya bihari. Ibishyimbo, ibigori oride dufite toni 5,600, ibishyimbo dufite toni 1,800. Reka dutegereze turebe ko twashaka.
Ibi byo kurya birimo ibishyimbo ndetse n'ibigori byajya bihabwa abaturage b'imirenge itandukanye igize akarere ka Kayonza, bagizwe ingaruka n'izuba ryangije imyaka yabo bakibasirwa n'amapfa, cyane cyane abatuye imirenge Kageyo, Gahini, Murama na Rwinkwavu. Ariko nabo kugira ngo bihabwe bakaba bakora imirimo itandukanye irimo gutunganya imihanda ndetse no gucukura imirwanyasuri hirya no hino muri aka karere ka Kayonza. Besa Etienne mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Flash FM.